Rap Soja, Rap Up 2019, a promising rapper. Get down, I see you, Eddie Wakamba. They were so quiet, got you. 2019, guys, rekani beat and avakasa kaka unga kana fika 150. Kishimbaka mbili futi venze vana gwila, bati vana paya vespas vakalipe kuwa gwila. Nimbo inafuta ni Yakobi na Zayelo, vana ishinja zina devil studi kumatelo. 2019 kwenze lipendiwe mpete, andishi uchitika ungadjako ya kapenta. Legana soseji vana funa kuigwesa, kudoneta vakudia hakaini vana mulesa. Manyumba 48 ya nazimanga yeka, wagai vana gwila venze kukwela na veka. 2019 dola inafundila tu malaiti kuvuta kumakombo nukukwatu. Kirufya tayari anaipeza mbambo yake, wakazi wa Muzambia atisima type yake. Hello Mungu Rais anapanga koe draini, nindiye yenze nkani pa mamidia online. Just one verse tome upgrade la mugemu, akaribe kusira ni mukari akari semu. Baba Mela Kondwe mwana kazi ngao ngao, kubela banking dramas wose anatawa nazo. Kada simu zako ukafuse shoni tembo, wanafuna kupaya masapota ni makembo. Hero GBM MPF wabelela, kuivala Enzo Ponta ati ni wakawalala. Vaediga lungu vana samula kanjoka, hero safety au bamu ya Steve inachoka. Na elafti GDC yake inaflopa, zina varumanzimu wa PF masapota. Biuteni inabweleza debate, vantu siwenze kufuna kutingene mparia menti. Mufiki ripoti na wasikazwe walimo, elo vama politics wana vile kawachipimo. Best comedian ingoma ni ya beo chungu, swana choke makadazi muma maketi walungu. Vela mkula saga nkani yalo wazambesi, Forest 27 wana gavana malangi. Marijuana waichita legalize, tinaona malasta wana kondwela magaizi. Ala IP kuri wonsa wana tisia, kuti Twitter enze mundu ndishi ni dola siria. Promising rapper,
Rap Soja,
Saint Eddie Wakamba. Rap Up 2019, welcome 2020.
Straight from the boat to them players, you know. Ali go put the sound for them. Iman on the beat, you feel me? Ian Zelassian.
Straight out, zpushup.com.